agenda, Ziri agenda, Zagara the agenda, Ziri agenda. Kwanza namshukuru Mungu aliyenipa machungu na maneno ya walimwengu. Kweli Mungu sio mzungu, hafidhinishi na majungu, hakuninyima langu fungu. Amepindua agenda, ameharibu agenda, amezifuta agenda, amepindua agenda. Kamata pindo, cheza seremuka, lete mudundo. Yeye anasema, kamata pindo, cheza seremuka, lete mudundo. Yeye anasema, kamata pindo, cheza seremuka, lete mudundo. Yeye anasema, kamata pindo, cheza seremuka, lete mudundo. Sakara di agenda, Siri agenda. Sakara di agenda, Siri agenda. Never, 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 no. Adui zangu hawanipati ngo. Maisha yangu yamekwenda viral. Yesu amenifunga ramba sirio. Adui zangu wamebaki na video. Oh, I am a fighter. It is better. I am a fighter. It is better. Nitapindua agenda, nitaharibu agenda, nitazifuta agenda, nitaharibu, nitangangana ngangana rararara. I'm a defender. Nitangangana ngangana rararara. I'm a defender. No retreating, no surrender. Yeye anasema kamata pindo, cheza seremuka, lete mudundo. 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 We'll be right back.